habaru Yesu dum Yahaya windi. Yahaya surawol arandewol
daga ko duniyaru tage bi'eteedo wolde e don e mo wondi e Alla nden o Alla diga ko duniyaru tage bi'eteedo wolde on e wondi e Alla o tagi ko dume wala goddum der fu ko taga dum un tagira e lawol makko to makko yonki jiwoyi de yonki kin woni jaygo limbe jaygo ngol e wadi kayeenaaki der nyure nyure bo wawa e jalaaki ngol e wodi goddo neddo mo Alla liloyi bi'eteedo Yahaya o wari o andina yimbe habaru jaygol ngol ngam e lawol makko ko moye jaba jaygol ngol na kanko woni jaygol ngol o waroyi o andina habaru tan dow maggol kangol woni jaygol gongawol yeyno toongol dow ko moye ngol bo wari nder duniyaru bi'eteedo wolde on denno e mo nder duniyaru ko nde kanko tagi duniyaru fu enon duniyaru andamo o wari to be makko amma be jabaaymo amma fu jabu be mo koliibe inde makko o hokkiibe bawde wartuki bibbe Alla be ngarta e bibbe Alla gam be danyama no dum danyirta yimbe ko gam yimbe gidi non wada Alla e hore mudu wartiri be bibbe makko bi'eteedo wolde on o warti neddo o joodi der meden o kewdo yidde e gonga en gi'i teddungal makko teddungal biddo bajjo iwoydo to nyaako mo do Yahaya hokki sheyda do makko meti se mbe wi'i do o metunomi nde mbimi on don garaydo gada an o buri yam mangu gan e mo don ko mi danye gan yidde maunde nde o yidi en o barki dini en fu barka do barka Alla hokki attawra e lawol Musa amma e lawol Yesu Almasihu o holli yidde e gonga wala neddo meedudo yiki Alla biddo makko bajjo gondo der bernde nyaako mo dow kanko holli enno Alla wa'i rashayda du Yahaya hokki sharel ko ardibe yahudan ko en der Urshalima lili wobbe ardibe diina e lewi yanko en to makko be jamamo kanko o moy o wanyaay no taakibe amma o wi'ibe e jayri nami woni Almasihu be bi imo to na an woni Almasihu to an amoye an woni Iliya Yahaya noti wi'ibe ko seddana ummin be jamimo be bi'i an woni on don annabijo o wi'i aa sei be bi'imo to wi'umin an amoye wi'umin ko min bi'ata liloy be min moy noddirta hore maada sei Yahaya wi'ibe ko annabi Ishaya wi'uno o wi'i min woni goddo noddo der ladde e wi'a porte lawol gan jomirawo sei wobbe fari sanko embe dul lili yamimo bi'i to ni na an woni Almasihu kadi na an woni Iliya ko on don annabijo gan dume gadanta yimbe baptisma Yahaya wi'ibe e mi wadira baptisma e ndiyam amma der modon e wodi goddo mo on anda garo yayido gada am mi fotaay fittuki lokulli pade makko fudun du wadi to betani fongo shangol urdun to Yahaya wadata baptisma gada du wadi defini Yahaya yi Yesu e waroya to mudun o wi'i rakarori Alla ittaindi hakkeji duniyaru o do makko metaynomi de bimi goddo e wara gada an o buriyam mangu gan e mo don ko mi danye min e hore am mi andamo amma mi wari e mi wadira baptisma e ndiyam gan o wanginane yimbe Israila sei Yahaya hokki sheyda wi'i mi yi ruhu Alla e jippoyo diga dow bo fondu mi yi ruhu Alla e jippoyo diga dow bo fondu dun jodi dow makko min e hore am mi andamo amma liloy do yam mi wadira baptisma e ndiyam wi'iyam neddo mo ngida ruhu an jippo yake daga dow jodi dow makko kanko woni gadiraydo baptisma e ruhu am dum ma Yahaya wi'i mi yi dum mi sheydake kanko woni biddo Alla dum ma gada du wadi nde fini Yahaya e dari kanko e tokkube mo dido sei o yi Yesu e jabbo o wi irakarori Alla nde tokkube mo dido ben nani o wi non sei be tokki Yesu Yesu wailiti yi e be tokkimo o wi ibe dume dabbi toton be bi imo Rabbi to en jodo toda ma ana Rabbi woni modibbo o wi ibe ngare ngi on e share ngel dun jandi nay ala sara sei be tokkimo be ngi ito o jodo to be kirtidi e makko Go'oto nder yimɓe ɗiɗo namɓe ko Yahaya wi'i tokki Yeesu ɓen woni Andirawus miñirawo Siman Biturus. Artuɗum Andirawus tawi mawnirawo maako Siman, o wi'imo, min kawri e Almasihu, wato shuɓaɗo Allah. Sey o yaari Siman to Yeesu. Yeesu raari Siman on wi'imo, an woni Siman ɓiɗɗo Yahaya, ɗum noddirte Kefas, ma'ana Kefas woni Biturus, wato haire. Gaɗa ɗum waɗi nde fini Yeesu suɓi yaha leydi Galili, sey o tawi Filibus o wi'imo, tokkam. Filibus bo o neɗɗo gariri Betasaida, kairi woni gariri Andirawus e Biturus. Sey Filibus yahi tawi Nataniyal wi'imo, min kauri e on ɗon neɗɗo mo Musa windi dow muɗum nder Attawra, mo Anna bo en ma bindi dow makko, wato Yeesu ɓiɗɗo Yusufu ƴiwoyɗo gariri Najarat. Nataniyal wi'i Filibus, e yiki maɗa goɗɗum boɗɗum wurtoyto Najarat. Filibus wi'imo, waroy ngi'a. Nde Yeesu yi'i Nataniyal e waroya to muɗum, sey meti dow makko wi'i, ra Isra'ilankejo mo goonga, mo fewata. Nataniyal ƴami Yeesu wi'i, no waɗi annduɗayam? Yeesu wi'imo, mi yi'iima ley lekki ibbi ko Filibus nodduma. Nataniyal wi'imo, Modibbo, an woni ɓiɗɗo Allah, an woni laamiiɗo Isra'ila. Yeeso wi'imo, a hooliyam ngam mi wi'iima mi yi'iima ley lekki ibbi? Ay fi ɗuɗɗum ɓurɗum ɗu'um. Sey Yeesu ɓeydi wiikiɓe, e mi wi'a on goonga, on gi'ay dow maɓɓitake, mala'ika'en Allah e ƴenta e jippoyo Yeeso ɓii neɗɗo.